uSamuweli wesibili isahluko 10 verse 1. Kwathi emva kwalokho inkosi yabantwana baka-Amoni yafa, uHanuni indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sayo. Verse 2. UDavide wathi, ngiyakumenzela umusa uHanuni indodana kaNahashi njengalokho uyise angenzela umusa. UDavide wayesethuma ngesandla sezinceku zakhe ukumduduza ngoyise. Zafika ke inceku zikaDavide ezweni labantwana bakwa-Amoni. Verse 3. Kepha izikhulu zabantwana baka-Amoni zathi kuHanuni inkosi yazo, imbala ngokubona kwakho uDavide uthume abaduduzi kokuba atuse uyihlo na? UDavide akazithumanga yini inceku zakho kuwe ukuba ziphenye umuzi uhlole ziwuchithe na? Verse 4. UHanuni wayesebambe inceku zikaDavide waphucula ingxenye yesilevu zazo, wahina ingubo zazo phakathi kwaze kwaba sezinqeni zazo wayimukisa. Verse 5. Lapho sebemtshela uDavide lokho, wathumela ukuzihlangabeza ngokuba ayengenamahloni kakhulu lawo madoda. Yathi inkosi, hlane Jericho zize zihlume izilevu zeni bese nibuya. Verse 6. Abantwana bakaAmoni sebebone ukuthi banengekile kuDavide, abakaAmoni bathuma baqasha ama-Aramu aseBhethi-Rehobe nama-Aramu aseSoba imigundatshane eyinkulungwane engamashumi amabili, nenkosi yaseMahani nabantu abayinkulungwane nabantu baseThobi beyizinkulungwane eziyishumi nambili. Verse 7. UDavide sezizwe lokho wamthuma uJowabe nempi yonke yamaqhawe. Verse 8. Abantwana baka-Amoni baphuma bahlela yipi ngasesikhaleni sesango, ama-Aramu aseSoba naseSerobe nabantu baseThobi nabaseMahakha babebodwa endle. Verse 9. Kepha uJowabe esebona ukuthi izimpondo zempi zimhaqile ngaphambili nangasemuva, wakhetha kwabakhethikiyeyo bakwa-Israyeli wabahlela ukuba balwe nama-Aramu. Verse 10. Abantu abaseleyo wababeka esandleni sika-Abishayi umfowabo, wabahlela ukuba balwe nabantwana bakwa-Amoni. Verse 11. Wathi uma ama-Aramu engahlula ungisize, kepha uma abantwana baka-Amoni bekwahlula, ngiyakufika ngikusize. Verse 12. Qinani, masiziqinise ngenxa yabantu bakithi nangenxa yemizi kaNkulunkulu wethu, uJehova makenze okuhle emehlweni akhe. Verse 13. UJowabe nabantu ababenaye base besondela ukuba balwe nama-Aramu, kepha abaleka phambi kwakhe. Verse 14. Lapho abantwana baka-Amoni bebona ukuthi ama-Aramu abalekile, babaleka nabo phambi kuka-Abishayi bangena mzini. UJowabe wayesebuya kubantwana baka-Amoni weza eJerusalema. Verse 15. Ama-Aramu esebonile ukuthi anqotshiwe phambi kukaIsrayeli abuthana ndawonye. Verse 16. UHahadazeri wathuma wakhipha ama-Aramu ayephesha komfula, afika eHelamu usobaka induna yempi kaHadadezeri ephambi kwawo. Verse 17. UDavide watshela wabutha wonke uIsrayeli wawela eJodane wafika eHelamu, ama-Aramu azihlela ukuhlangabezana noDavide alwa naye. Verse 18. Ama-Aramu abaleka phambi kwa-Israyeli, uDavide wabulala ama-Aramu inqola engamakhulu ayisikhombisa nabo amahhashi abayinkulungwane engamashumi amane, wamshaya uShobaki induna yempi yabo wafela khona lapho. Verse 19. Lapho onke amakhosi ayiyinceku zikaHadadezeri ebonile ukuthi anqotshiwe phambi kwa-Israyeli, enza ukuthula no-Israyeli abakhonza ama-Aramu ayesaba ukusiza abantwana baka-Amoni futhi.